limene likakhale pampando wa Yehova kuti libembedzelwe nintenda iti oh yes oh yes simudza kawana ulemelelo wa ndichina chiri chonse simudza kawana ulemelelo wa ndimuthu wani yese simudza kawana ulemelelo wa ndintenda ili yose simudza kawana ulemelelo wa ndifuto lili lose I will not worship you. Jehovah is the only one who needs to be worshipped.